penɗi simore sappo. Caggal ɗum jimi malaika goto cembolinɗo ɓorniɗo rulde ina iwa dow asaman ina tello. Timpimol ina jiimi e hoore makko. Yeeso makko ina jalɓira no naange, koyɗe makko ina mbayno looci jeyngol. Omo jogii e jungo makko deftel piltingel. O darni koyngal makko ñaamal ngal dow geej, o darni nanal ngal dow leydi. O ubbii daande tekkunde no mbaroodi taktakri. Nden o wulli daade digaali jeeɗiɗi ɗe nana. Nden digaali jeeɗiɗi ɗi nanaama, ɗeɓmi windude tan haa daande iwrimi dow asaman ina wiya:
ko digaali jeeɗiɗi ɗi mbi ko yo won kumpa woto windu ɗum.
Tan malaika mo jiimi o dariiɗo e dow geej wondude e dow leydi o suuti jungo ñaama faade dow asaman, woondiri goɗɗo gila awollan haa abada, takɗo leydi asaman, geej e ko woni e mumen o, wii ko gasatno gasi hankadi. Kono e nder balɗe ɗe daande malaika jeeɗi bo jogori naneede ɗe, so fiɓi wuttude buud makko sirlu Allah o timmat no Allah havrirno on kabaru maccuɓe mum ɓe ni hono annabaaɓe ɓe. Tan daande iwrunoonde mi dow asaman nde wiimi kadi:
yaa ƴettoy deftel piltingel gonngel e junngo malayka dariiɗo e dow geej wondude e dow leydi o.
Paami e malayka o mbimi ɗum yo tottam deftel ngel. O wiimi:
ƴettungel morkaɗaangel maa ngel haa nu reedu maa rok, kono e hunugo ma ngel welirta kono njuumri ni.
Ƴettumi deftel ngel e junngo malayka o, morkiimi ngel, ngel weliri e hunu kam no njuumri ni, kono ne moɗmi ngel reedam haa rok. Caggal ɗum mbiyaami:
alaa e saga nonnginaa kadi e dow dowlaaji keewɗi, leƴƴi keewɗi, ɗemɗe keewɗe e lamɓe heewɓe.